bisange wano sionike eti yuji mukawulire bulungi yo sirikako tonjogerako onimerako nga te sikuliko ebyange byenkola byobaako gwe bibyo lwaki tobyogerako gwekola birungi byokka gweyina tiiki zokka sirikako tonjogerako onimerako nga te sikuliko kikulumira wawemba nga siride kikulumira wawemba sirinamu bamu kibeemu ojja kusongoka omumwa ng'ekkalaamu ekikuyisa omugezi kusirikamu naffe tulina enywabuuti naye tulekamu bamu kibeemu ojja kusongoka omumwa ng'ekkalaamu bosirikako wekosa mbuzi botanjogerako fa 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 botambuza mutwe ngalumbu ebintu byo bijjudde vulugu oyina ennuku toyagaliza kusingako naye ate tokkiriza kusinga bubi nonsinga ekivundu kubalagala nga munyo mu kiwundu tumanye oyina ebiwundu nze ndi wabo musirwanyisa mundu we bayita bayimbi bunawe kojje tulekemu naawe genda mu majje lukafulowo mufu wa mabujje kusaana kuyimbira bibajje oyina ettole batundirako pike ate tokimanyi nti obwongo tolyokke kulaba n'ensiriko w'olugambo wuyaze wefuula ticha kumbo likimpanze buli kimu ovuluga n'ebino kale bikole gwatakula gwani wumula okuba kerere wumula okuba kerere gwatakula gwani wumula okuba kerere bosirikako wekosa mbuzi botanjogerako fa 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 katopita mubi nayo mulungi yani gwo mutima mulungi genda kutwalire mukono nze nagonda nnyo emboko bankubya nkoni kati nekyemmanyi sirika siba na pulaani samanya nti gwe nawola talina ddiini awagira ne bana beekuba obusabuuni gwe nabanja akosebwa oyampita jiini mbomulage ne kaje ngambo gabalooni gwalina kamera eziraba abagudde gwalina kamera eziraba atomedde gwalina ekyuma ekiraba obulwadde genda mu mawulire nzontabudde gwalina ennyindo n'omanye siridde gwalina data w'abantu gye bavudde omugumba tagaba luzaalo n'ekiyumba ky'embizi tekiba kiraalo bosirikako wekosa mbuzi botanjogerako fa 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 bosirikako wekosa mbuzi botanjogerako fa.